Te tai o penga waka haurua I te Waipounamu. E kawe atu ana e te hau kōmaru, te tai o penga waka haurua ki te Waipounamu mo te wā tuatahi I te tau 2024. Ā, he whakahaerenga tēnei hei titi ki te mahara. A te whitu ki te 24 o Āperira, I te whanga o Kaiteretere, ka hui ngā waka o te aroa ki te whakanui I te ao whakahirahira o te waka haurua. E hikaka ana ho turoa Barclay Kerr, te hea mana takirua o te hau kōmaru ki tēnei haerenga ki te Waipounamu. E whakapono nei ia ko te take e angitu ai te kaupapa nei, ko te āhua o te tiaki, o te whakamātau, o te whakanui hoki a ngā kai hāpai I ngā mātauranga waka. I tēnei kaupapa, ka wānangahia ngā kōrero tuku iho me ngā mātauranga ōuki e pā ana ki ngā mahi waka, ki te whakatere waka, me ngā mahi katoa e hirahira ai ngā mātauranga waka haurua. E tūmanako nui nei te kāhui whakahaere, mā te honohono me te tuku I e nei mōhiotanga, ka ora tonu e nei mātauranga, ā, haere ake nei. Nō reira, ko wai e takatū ana ki tēnei haerenga whakahirahira I te ao o te waka haurua.